zombies kutaji ume. Hey. Kimambi, kibade, kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibade, kimambi, basi fosi kibabe. Ishu. Ashino wana man, chino wana man, chino wana man, chino wana man. Hello, away.
It's the kids, baby.
Issue. Angosha wana man. Hello. Juzi nile kona town. Mependezo metupia vitu vya brasi juu ni Louis Laguche celebrity na gome fanyo Kushi invite sutus and shushen kwa round. Nani kupa sound usi tusi. Kwako me I'm lost and found. So zushi usi mpushi nongeze mojuzi. Mofundi kugando none nuksu none mpuzi ni down. Nike stalk hadi TikTok. Neza tradition gome ka hey song. Namvutia kama rain tone. Kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako. Nafanya nizidishe kuhasu. Silali na lala macho. Na kuisha mali kubali hakuna.
Ali ya rosa. Usinye toza. Weni baliki kupeleke kwa mapusa. Mali ya rosa. Usinye toza. Weni baliki kupeleke kwa mapusa.
Achia shisha.
Achukucha. Zimemona. Memona kaka shushwa.
Achia shisha. Achino, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe, kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe, kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe, kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe, ishu. Nike stalk hadi TikTok. Neza tradition go make a hey song. Namvutia kama rain tone. Kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako. Nafanya nizidishe kuhaso. Silali na lala macho. Na kuita bali kubali hakuna zaidi yako. Angosha wana ma. Poshi wana man, boy wana man, papi wana man. Angosha wana man. Hello.
Mr. Bambus.